Kushinda ni kawaida yetu kwa jina la Yesu. Ayeh, Wadada. Wadada peke yao. Come on, don't tell one. Sauti ya pili ndio usingie peke yao. Sauti ya tatu ndio usingie peke yao. Oh, my God.